I'm Slimy Baby.
Yeah.
In Mother Boy.
Uh-huh.
Single ladies. Single boys.
Yeah.
Back from the top. Hey. Fiesta.
Hey. Hey. Hey.
I have a confession, don't take it personal. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession, don't take it personal. I have a confession, so you gotta listen. Nampenda professor, Jay want me to linger. Kwenye game kitambo, bado anafanya mambo. Ah, nampenda gadna, anampenda jide. Nampenda jide, cause anampenda gadna. Yeah, nampenda Amini, alinipenda mimi. Nampenda Diamondi, anampenda Wema. Naipenda Bongo Flavor, nimetoka mbali. Tangu kwanza you need human nature. Duli sex na kina suru, yeah.
Oliver, Oliver, Oliver Twist.
Yes,
Oliver, Oliver, Oliver Twist.
Yeah,
Oliver.
Kuna siri kubwa, naomba nikueleze. Hakuna nyota, nyota bila shabiki. Nampenda Joti, japo wote ni wafupi. Nampenda Mwasiti, Maunda na Raisi. Nampenda Rachel pia, anaswaga za Raisi. Nampenda Masanja, mkandamizaji. Naipenda Bongo Movie, nampenda Ray. Arapika Numba, love you opa, Auntie Ezekiel na JB. Nalina, nalina, nalina twist.
Fiesta!
Nalina, nalina, nalina twist. Nalina, nalina, nalina twist. Nalina, nalina, nalina twist.
Be a beacon.